Izaga 31 verse 1. Amazi kaLemuweli inkosi yaseMasa awafundiswa ngunina. Verse 2. Yini indodana yami? Yini indodana yesizalo sami? Yini indodana yeithembiso zami na? Verse 3. Unganika besifazana amandla akho nezindlela zakho kwababhubhisa amakhosi. Verse 4. Akusikho okwamakhosi leMuweli, akusikho okwamakhosi kuphuza iwayini nokwababusi kufisa uphuzo olinamandla. Verse 5. Funa baphuze bakhohlwe izimiso, baguqule ukwahlulela kwabantwana bokuhlupheka. Verse 6. Mniko bhubhayo uphuzo olinamandla nomunyu enhliziyweni iwayini. Verse 7. Makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe, angabe sakhumbula usizi lwakhe. Verse 8. Sivulele isimungulu umlomo wakho, umele bonke abantwana abayizintandane. Verse 9. Vula umlomo wakho wahlulele ngokulunga, umele abahluphekayo nabampofu. Verse 10. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Verse 11. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye, ayikuswela inzuzo. Verse 12. Uyayenzela okuhle kungabi ngokubi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Verse 13. Ufuna uboya bezimvu nefilakisi, usebenza ngezandla ezivumayo. Verse 14. Unjengemkhumbi yabathengi, ulanda kude ukudla kwakhe. Verse 15. Uyavuka kusesebusuku aphe abendlu yakhe ukudla, namantombazana akhe imisebenzi yawo. Verse 16. Ucabanga ngensimu ayithenge, ngesithelo sezandla zakhe utshala isivini. Verse 17. Uyabhinca okhalweni amandla, uyaqinisa izingalo zakhe. Verse 18. Uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo, isibani sakhe asicimeki nasebusuku. Verse 19. Uyabeka izandla zakhe uthini lokuphotha izintambo, neminwe yakhe ibamba insimbi. Verse 20. Ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe, yebo uzelulela abampofu izandla zakhe. Verse 21. Ake satshiswa ngabendlu yakhe ngungqoqwane, ngoba bonke abendlu yakhe bembathiswa okubomvu. Verse 22. Uyazenzela izindwangu ezimbozayo, izambatho zakhe ziyilinene elicolekileyo nokobubende. Verse 23. Indoda yakhe yaziwe emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe. Verse 24. Wenza izingubo zelineni, athengise ngazo, anikele kubathengi amabhande. Verse 25. Amandla nesithunzi kungukwethaba kwakhe, uhleka usuku oluzayo. Verse 26. Uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha, nomthetho omusa usolimini lwakhe. Verse 27. Uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe, akadli sinkwa sobuvila. Verse 28. Abantwana bakhe basukuma bambusise, nendoda yakhe yamdumisa ngokuthi. Verse 29. Baningi abafazi abakhutheleyo, kepha wena ubadlula bonke. Verse 30. Ubuhle buyinkohliso, nokubukeka kuyize, kepha owesifazane wesaba uJehova uyakudunyiswa. Verse 31. Muphe zithelweni zezandla zakhe, izenzo zakhe zimdumise emasangweni.